cooking.
Meat killer.
Baby, hata tukilala wanze kulala wewe, afu ndo nlale mimi. Nikulinde madhara visikusumbue, vijini visirani, hata kiwoga na njaa. Uanze kula wewe, afu ndo nile mimi, hata kama sijala. Ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliwekezege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Laha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi penzi lisiwe legelege. Aiwe, ai baba. Baby nimekumiss, nikutambie hadithi, uku ukinikiss. Nikutambie hadithi, uku ukinikiss. Mina wewe, mina wewe. Nitakupa roho, nitakupa na mtima. Nitakupa Kariakoo, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili taji chora chora jina lako. Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikio unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's why everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliwekezege, tuke ukuta wabaya wasitone.
Nikutambie hadithi, uku ukinikiss. Mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambie hadithi.